ukuhlupha ngokungenabulungiswa kugeja kwezinto lokho. Yabo. Uma uhlupha ngokwenza kuhle, kuwrong lo. Futhi nebala, uma uhlupha ngenxa yokwenza kuhle, asisodwa lokho. Angiqale ngubengelele le ndaba sayicabanga. Kwamukele futhi enkosini yethu eFresh igama ngengusibalo Pitiyo kaNgema. Umlomo kaBenedict Diamond we Christian Networks. Sikhulumile ngalokho izolo. Lolu qobo lokuthi inhlupheko ithube lihle kithi ukukhula kuKristu. Kodwa uma inhlupheko ingenabulungiswa, uma sipanishelwa ukwenza okuhle, impakama ithi isho ukuphakama lapha kithi. Ifune ukumisa umsebenzi omuhle uNkulunkulu awuqondile ngale nhlupheko okungenzeka ukuba uNkulunkulu ube uhlela ukwenza ukukhulisa inkambo yethu ibe ngcono. Ingakho isifundo sesiphambano sinamandla. Eyoqala ekaPetro 3 verse 18. Ukuba nayo uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono olungileyo ngenxa bangalungile. Ukuba asise uNkulunkulu ebulawe enyameni kepha ephiliswa emoyeni. Kungabi nabulungiso obukhulu lokhu emlandweni wonkulunkulu. UJesu, indodana kaNkulunkulu, ongakaza lokothi onekanye, owenza okuhle ikhathi zonke, owabethelwa kuleso siphambano ukukhokhelisano sami nesabo. Khonapho kanye, sine-role model yethu, uJesu, esingabuka kuye uma sihlupheka ngokungenabulungiswa, sibe senza okuhle. Wayengenacala, kodwa wakwenzela thina, nakuba wabulawa, wenziwa waphila ngamandla kamoya. Futhi yona inqobo yesiphethe esihle sokomoya enhluphekweni, ukuthi kamumva enhluphekweni yakhe kunye neyethu kanye kube nokuhle uNkulunkulu asuke ekuhleleni. Ngoba uma sivumela umoya ongcwele ukusebenza kithi nangathi, khona kanye ezikhathini zenhlupheko uletha ukuphila, impilo entsha, impilo yovuko ekhululekile ekunateleni ngamazinyo esono ahuzulanayo. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Le devotion eFresh ungayithola nsuku zonke nge-audio ye-WhatsApp. Inamba le yethu ithi 067-706-0077. Kanti ungakwazi futhi ukuthi udownloade i-app futhi nje izwi eliFresh ngena ku-Play Store, App Store, kumbe uthole podcast yakho ngokungena ku-Spotify uthi nje izwi eliFresh.